Biggie Davi producer. Lost her face on the microphone. A big jam entertainment. Chira wika wali wo e ya kugamba. Na baby mune vingendo kugamba. Na ebe ya kugamba vya bulimba. Ebe tuftwa la vyange. Umanyiba gambo kwa gara kubina yetu kwa gara kunyuma. Ngosanze guo ya gara katitwala nze. Ngena nempulira mulinga nkwetaga. Omutima munda munone kwejanga. Ebiro wazo vija binji vye somba. Ayayaya, nyabo byotambula zeno binkuba. Obugoye bweyamba labunkolera. Endabikayo, nentunulayo. Kulwebyo mutima nkuwadde. Twala, twala, omutima gwange twala. Leta, leta, omutima gwange twala. Twala, omutima gwange twala. Leta, leta, bano bambuza njogere byange. Nganye ze kwe kwenjagala ngambe byange. Kwetunulire olowoze kusonga yange ije ngamba. Choka kwa gadenze. Sija kutante mutima gwende se. Wabula kwa gadenze. Mukunyirira uvuganya malaika. Kubaka foto kuchimulinga fwe. Otude munju jensula. Katulutambi rachuse. Ebiloto byachuse. Na maso gangambye yewe ulijo kwendaba. Ntandikire omukwano guno. Kwa mama 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 ngamba. Kwate wa mukwano no. Hey. Twala, 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 umutima gwange twala. Leta, leta, umutima gwange twala. Twala, umutima gwange twala. Leta, leta, umutima gwange. Ne wankubadde bakusilia naye, bakuleke kuboli wange. Ebirungi nalese tulye, nayo ja kubisanga wange. Ngenda nempulira mulinga nkwetaga. Omutima munda munone kwejanga. Ebirowoozo bijja binji byesomba. Ayayaya, nyabo byotambula zeno binkuba. Obugoye bweyamba labunkolera. Endabikayo, nentunulayo. Kulwebyo omutima nkuwadde. Twala, twala, omutima gwange twala. Leta, leta, umutima gwange twala. Twala, umutima gwange twala. Leta, leta, umutima gwange twala.